Our Heavenly Father can never disappoint you.
At all.
But your good friend can disappoint you. Your brother can disappoint you. A friend in need can disappoint you.
Mama, Kusum ba buta bum, nabu kambe buru.
Sometimes like omo jinti ase na na ma hincha ha me no ka tu make shit so chukwu di egwu chukwu ebuka I look at the man, in fact, I won't know they had children with him. From now, I may believe you're a chicken, no, no, you're not. You do the case, you can see. But when you zoom, Uncle Marco, some of them shot.
If I'm in the middle, I'll be there. I took one, took one, I didn't mind it.
why. Oh, yeah, I know what I'm going to go to the Mucha kitchen again. I cannot get a Mucha kitchen again. You don't want to lay a man. Number one, I'm not pushing again now. When I make a different operation, get a chicken. I can't chuck my dick here. And then I can't rely on the bullet.
I'm not afraid.
living in this life. Believe in God's time. When you are moving with God's time, your success will float like water. Because God can never disappoint you. Our Heavenly Father can never disappoint you.
At all.
But your good friend can disappoint you. Your brother can disappoint you. A friend in need can disappoint you.
Thank you. afọ egwu na mbido bụ na etimago etu Chineke si alụ mmadụ ọlụ ka ọ ga-esi wee na-eme gịnị wee kwuo usoro Chukwu ji alụ ọlụ wee na-ekwupụta maka Chineke. Oge nọ anwụrụ ka o si wee dị, nwunye m bịa na-amụ nwaanyị nwaanyị, so nọkọtazie wee mụọ nwa nwoke. And ụmụ m ndị a nwụsịrị afa, nwe nke a na-akpọ Ogechi. Ogechi a bụ mgbe a mụrụ ya, esi m n'ife oge Chineke emego. Amụọ nke ọzọ, nsị n'ọchị ka ọ dịrị, gọzi eche nọ nwoke ka ọ ga-abụ, nsị n'ọchị ka ọ dịrị. Mụọ nke ịtọ, mụọ nke ịbụọ akpọọ ya Onyebuchi. Mmụzie nke ịtọ kpọọ ya Chi ka ọ dịrị. Then amụzie m nwa nwoke a kịta wee kpọọ ya Chukwuebuka. Ya ka m ji wee kụọ na Chukwuebuka. So afọ egwu abụ na Chineke Ebuka, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa bụ gwegodi Chineke ụzọ, ihe ọbụla ịmago na ịnafere ego bọọdụ ka a na-ekwu ya ekwu, mgbe ọbụla ị na-eme ya na-akpọtụta Chineke ava ịnafere ego. So ọya nwa bụ etu egwu a si wee pụta. Egwu a bụ na etu nsọ evilu bụ na anụ m evilu zidat na whatever I ask from God, God have already done it for me. So I feel joy when I'm singing the music, and the man looking at the way I'm dancing the music, you see that I'm dancing it as a profession. So that's all.
All right.
Thank you.
Thank you.